Young tune on the track.
Yeah, yeah. Nexesha lokonwaba kusafuneka ndenze imbali. Thonga buhle nzimulala kudingeka imali. Ngabila ngisahlala ekhaya ndihlala ndiphusha ihasi. Ngiyakhula ngona mdala naxesha labangani. Ngalo lonke ixesha ndihlale ndicinga ifuture yami. Balekile ixesha sebuyaphela ubutsha bami. Andiphinde ndibelisana no more. Phinde ndibelisana no more. Ngokubuya phambili ubomi. Ngokubuya phambili ubomi. Pinin belisana no more. Pinin belisana no more. Nabangani bama sisakwazi. Hlala njengakuqala sonwabeni kube mnandi. Songe songamelwe zinqaki. Sikhulile sibadala ngoku izimo zisafani. Nditsho nama ndisakwazi. Chitha nami ixesha hlale ndibhizi ndiphushe isipani. Yonke indoda mele isebenze nzima. Ngoba indoda ityubila kwebunzulwayo. Thixo somandla. Amadoda asebenza nzima. Afuna isonka for ukondla amakhaya. Bafikelele bawona uthando. Ngamaqobokazana amahla nenkathalo. Naxesha lokonwaba kusafuneka ndenze imbali. Thonga buhle nzimulala kudingeka imali. Ngabila ngisahlala ekhaya ndihlala ndiphusha ihasi. Ndiyakhula ngona mdala naxesha labangani. Ngalo lonke ixesha ndihlale ndicinga ifuture yami. Balekile ixesha sebuyaphela ubutsha bami. Andiphinde ndibelisana no more. Phinde ndibelisana no more. Ngokubuya phambili ubomi. Ngokubuya phambili ubomi. Pinning belisana no more. Pinning belisana no more.
I had a couple things in the streets that I had to face off. We had to put ourselves in position for God to bless us. Me and Flash, a couple heavyweights. Shout out to the GOATs. I be working at a steady pace. I'ma let them know. Yeah, I'm from the trenches, Utwani. I'm going places, Letana Bengatani. Andy Zenzi, see, Andy Zenzi. I was passionate as a young and music chose me. I had to use the street mentality just to find a check. I had to lose the street mentality just to find myself. When they was blocking, that was killing me, I was mad as hell. My nigga gave me opportunity, I got mad respect.
Naxesha lokonwaba kusafuneka ndenze imbali. Thonga buhle nzimulala kudingeka imali. Ngabila ngisahlala ekhaya ndihlala ndiphusha ihasi. Ndiyakhula ngona mdala naxesha labangani. Ngalo lonke ixesha ndihlale ndicinga ifuture yami. Balekile ixesha sebuyaphela ubutsha bami. Andiphinde ndibelisana no more. Phinde ndibelisana no more. Ngokubuya phambili ubomi. Ngokubuya phambili ubomi. And pin and belly sana no more. Pin and belly sana no more. Gogo buya pambilu bomi. Gogo buya pambilu bomi. Gogo buya pambilu bomi. Gogo buya pambilu bomi. And pin and belly sana no more. Pin and belly sana no more.